kwa mpangilio wa matibabu sasa hiyo labda daktari, because mimi I can't just say that mimi ndio daktari. Nikipelekwa hospitali daktari will say everything. Atatuambia kama hiyo mbavu ilivunjika inafaa ifanywe operation. I'm just willing to do it. Because hapo maliliguaru hapo unajua ili kwa hii kuna mali kuna mainjari niko nazo hii side. Sasa hatujui kama iligongwa na chupa ama nilidungwa, we don't know. So lazima ni waangalie kama ni injury ya kupasuliwa ama ni sasa mimi hizi judge, hiyo ni kazi ya daktari.